Africa Bandis like give me love, give me love. Come on, don't you dear. All I need is just a love. Just love. Karibu yangu njoji laze. Only you my dear. Nani fanya ni kuwaze. Saita kuwaji. Azima ni mezama. Pule ni fanyaji. Kutoka ni nashindwa. Saita kuwaji. Mazima ni mezama. Pule ni fanyaji. Kutoka ni nashindwa.
Baby, me, mali yako. So,
so I talk.